Nasema njonjo my boo, nikupe kipenda choro. Umenivuruga hamsofu, nisikize mimi kupesho. Kam kam kupe tamtam, tupeane zamzam. Nateseka na labla, I love the way you shake. Joke to the rest, let me test me bella. Wana maneno shombo ni kinya, mahaba ni uwe kishu ya. Kwenye shit and a rock, vile utakavyo minafa. Mlimwene we ni kifa. I feel so good the way you do. Nini noge wanawe ni tete na round two. All eyes on you, nataka niwe na we.
Tadumu kulinda penzi lako kwangu ni jukumu. Wapoteze watakupa sumu, kisha tugombane mama unahumu. Ah, mapenzi matamu japo magumu, sitaki nikosee kesho huni hukumu. Mapenzi yote weka humu humu, usije mpiga chini nitakunywa sumu. Girl,
shakwa na wengi yeka, wewe umenikweza. So ni mwingine zaidi ya wewe.
Nibadilishe engo girl, mali yangu sio magendo girl.
Jengo mpya sisi wagen,
ila majirani they know my name.
Rock your body,
rock,
rock